Izo stresi za kudaiwa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza, hapa ni kula vizuri, kunwa kujigalagaza. Ito kiunoka kupama mama, waonyesho na votingisha nyamama, na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Kuja klabu na umeka kinyonge umejinamia.
Juma, nice Juma.
Kama unyu ulabu, agiza taka soda kakuzukia.
Juma, nice Juma. Harmonize it, it's Juma.
Shude mikosi na tabu, kila liepo hai anaibiti.
Juma, I miss Juma. Toshkazi,
we dada, Juma. Nyonga wakune bibabu, mida mida utawadangia. Kiuno kakupa mama, waonyesho na votingisha nyamama, na mabisho acho ni kushika tamama. Tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka. Inuka, inuka, where did you?
Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Ainama, ainuka, ainama, ainama, ainuka. Mwanama, hambo puza manja sichupindula. Mwanama, hambo puza manja sichupindula. Hey, tabali mwenye gite uwe na mani. Agirwatsi ba mshito tswe la bi. Achu. Balala wasala. Tawani wanyagitse wena man.